Yeah. Exclusive from LoudChoose.com. Another one.
This is a black child.
Say, Indiana.
Oh, no.
Pakomo pano, vuto ndiwe, siti kugwirizana, vuto ndiwe yo.
Pakomo pano, vuto ndiwe, siti kugwirizana, vuto ndiwe.
Pakomo pano, vuto ndiwe, siti kugwirizana, vuto ndiwe yo.
Pakomo pano, vuto ndiwe, siti kugwirizana, vuto ndiwe yo.
Iwe in the big man, head of the family, and in the yo, who's such a man?
Head of the family, wachani soon the summer leave, soon the battles on season when in and in my funa.
Tomo Mazwa, you we palo, Kulan team, Masala Bangono, Ulongezo sing
it up for my pita, Enani Ona, Enani Tenga, Enani Tola.
Pakomo pano, vuto ndiwe, siti kugwirizana, vuto ndiwe.
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 Vuto ndiwe,
vuto ndiwe. Vuto ndiwe,
dima kukunda kuma usanitole, inesi mwana ko. Nitakupanga zote uve kuwawa, nitakukala farao.
Ambe kuwawa ndani, nitatindi ambe hata luze ndani. Usandilo welele, please, iwe sizingate wino.
Undi samale, seka bakama, kala chete, dena mawanga.
Ndikale chete, wati ndikale chete, mesa wandi amba weka.
Ndiku uze mosabisa, pakomo pano, vuto ndiwe.
Ndiku uze mosabisa, pakomo pano, vuto ndiwe.
Pakomo pano, vuto ndiwe, siti kugwirizana, 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 vuto ndiwe.
Vuto ndiwe,
vuto ndiwe,
vuto ndiwe,
vuto ndiwe,
vuto ndiwe.
Vuto ndiwe,
ai, 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 vuto ndiwe,
vuto ndiwe, oh.